DJ Wizzy 254 in the mix.
Kisha tuje kwenye umbo lake, hapo lazima utate, usije kutokwa mate, mambo ya uturuki tuyaache, mana mtoto kanawiri, yama, kumuacha uwe jasiri, sana, nimeshindwa kuwa bairi. Geuka freeze, nipe tabasam, la picha cheese. You're so cute, kwako nimeweuka kabisa chiri.
Nampenda, ila yeye, nisiwezi, mwambieni. Nampenda, ila yeye, nisiwezi.
Ati simtaji jina waraza,
anajijua
kiboko yangu,
anajijua sambaka niseme.
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, soma kanisa.
DJ Wizzy 254 in the mix.
Shata. Kama balizi la bahari wako mwili, nisichomoki nishazama kiwiliwili. Mina kwambia baby, body kama hiyo wataitoa wapi? Mie kusema simalizi, kukwiga we labda wakafunge na nati. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Muulizeni, aseme dodo 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 dodo.
When the baby soon and taka,
toto mweupe tena bila fita, unyama mwingi pozi za picha, na kwa bedi yatatuvita. Naongea tu hivi mnajua navyo nichanganya, nichanganya. Nikiachika nitembwa niko pale, ye bwana. Yeah. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Muulizeni aseme dodo 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 dodo
dodo dodo dodo.
DJ Wizzy 254.
Once again,
another one.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your Mbappe, speedy Beckham Pembe. I go follow your rule to make you happy and cool. Now you are missing a hello. Kila nikiwa na wewe najiona tajiri, baby unajua. Missing a hello. Kila nikiwa na wewe najiona tajiri, na feel naelea juu, na paa juu, naelea juu, na paa juu.
Mweza kona his, kama kikize dipoza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Yo una line bila ya gilis Wakitusumbua tuite police Mana wapendi Unajua Misi na hela Ila nikiwa na wewe Najuna tajiri ah, Baby unajua Misi na hela Ila nikiwa na wewe Najuna tajiri na Na finale ya juju Na baju
Yes, I call you baby, baby. Oh honey, honey. Oh sweetie, my baby boo. Me and a pretty baby, oh honey.
Sings Abba.
Na nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Na nipenda.
Wengi wanasema nushamba kupenda makupendwa Ila, leo nataka niwaambie Wala soni kama nushamba kupenda usipopendwa Ila, leo acheni niwaambie Akinuna siwezi kulala Moyo unaniuma Nakusara na muwaza yeye Nikinuna wezi kulala Moyo na muma Nakusara Ananiwaza Ametawala akili Na mdhibita nidhibiti yeah. Alipo nipo Na minilipo yupo Oh ananipenda
Na nipenda Nikinuna nuna
DJ Wizzy 254 in the mix.
Tena sema kinyo maji Ananiona kwenye glasi Na misa maki endo maji Nampatia, nampati Mimu yoye siwezi kula Ani chakula hakipiti Hata nikikunywa maji
DJ Wizzy 254 in the mix.
Sauti yako kama rinto Nikilala kwa masikio Bado inanijia Bado naisikia Kama macho indo zangu mboni Hata nisipofumba wengine sioni Bado unanijia Unanijia Kwenye barijo ni kumbate Nimbwe la mapenzi tuwe wote Upweke mweza kuna ofia Nipeti nipate tulia Na vyo kupendo sinichoke Kama basi kufa tuwe wote Mziki donda ninafia Nipeti nipate tulia
I'm a money man falling in love I'm falling in love Oh yeah, 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 yeah Oh, ni me falling in love I'm falling in love Oh, mi na ewe
Ay, weki angaza mapo masika Unia hit, baby, tutafika Oh, mimi na wewe Oh, mimi na wewe Iwe raha mapata shika Kwenye mabonde na katharika Oh, mimi na wewe Oh, mimi na wewe Kama umeroga, basongeza tena Nipakawe mazima Oh, mazima Na vyo kupendo sili choke Kama basi kufa tuwe wote Ziki donda nina Nipeti nipate tu
Sound mamba wa fly, 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 fly. Urembo wako, oh, nikikuona inalia. Chumeba somu lako, oh, oh, sijiweza mimi kama kosa. But get up, get up, get up, get up.
DJ Wizzy 254 in the mix.
Sound boy. Napenda kitumbua chai 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 chai. Nimekupa mbawa fly 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 fly. Urembo wako, oh, nikikuona inadunga. Tabasamu lako, oh, sijiweza mimi kabako. What can I do?
Kama soivu itanizika. Sipumwi kitu, sipumwi chochote. Na umwa mapenzi. Jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa. Mfuno wafunika Atuna fika kwenye pa Eti will you marry me Will you marry me Ani will you marry me Will you marry me Eti will you marry me Will you marry me Ani will you marry me Will you marry me
Somalia Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraya tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time, lino kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapilo mapezi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelo mapenzi na bali kanini. Ayili
penzi la ukweli baby ni peto. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
Namba utaucheza macho kichikozi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwako unawekeza. Zuzuzuzu shanizuzua. Chakuvisha vio na kuna takai kufua. Nakitu sitojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie kitu kai
kumuno. Oh baby oh, my darling. Unanipaga baridi. Panopoku wa joto na kuwa shwari. Oh baby oh, my darling. Mwenza kunina aibu. Usiongeze fujo ndo hatari. Tarari arara. Nikupe nini nieleze wapi. Nitakupeleka kwa mama. Na penzi kilevi ushani kwa shoti. Umenilewesha mahaba. Let me see for you.
Popote ulipo nami nipo. Iwe mashariki magharibi. Uvumapo pepo. Uwepo wako maisha ni kama ndoto. Najua hawapendi na faidi. Marasha pepo.
DJ Wizzy 254 in the mix.
Nataka nikupe sugar cane. Ama nikupe banana. Na we unipe bongo pasheni. Totunda na penda sana. Apenzi leto sinifasheni. Ona tunavyo endana. Unanipenda hadi sisemi. Ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Weza lijifichi na lieka wazi. My baby, my boo.
najamini kwako sina wasiwasi. Ghafla bingu, ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly. You're my butterfly. You're my butterfly. My butterfly. Mapigo yako baby, unavyonesa nesa. Ufundi wako baby, kiwanjani feti densa. Sina deni kwako baby, unachonipa zaidi ya pesa. Kiboko yangu baby, majiwe poza rejeta. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Penzi lijifichi nalieka wazi. My baby, my boo, najamini kwako sina wasiwasi. Ghafla bingu, ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly. You're my butterfly. You're my butterfly. My butterfly.
DJ Wizzy 254 in the mix.